check mzani kwa studio hapa yo kwa Seba tena day worker yo nategemea kufanya vitu baadaye au sio sana check sio ngoja nikupe vesi basi
wacha bwana let's touch it you don't know mbaya yo
domela lenge
touch touch
the garden killer
say welcome to my Instagram page superstar Dully kama Nicolas Cage I never lose, I never change, I never age
Vitu vingi, nipo hoi, nipo gay
Bage! Mini Dar es Salaamian Toto karia kodu melamende jambazi Kilimanjaro na Chugania Uko pia ni hombu, njuhi ndo maka
Nilisha sota kwa migu Jua linachoma saa saba kama chokora Ila leo ona nipo juu R.I.P. baba ruge mutahaba Kaifunga njaa
Touch ita watu wote kwenye jiji Pop champagne baba imebidi Ita toto ndogo ndogo toto bigi
Leo nafura, leo nafura
Ase touch ita watu wote kwenye jiji Pop champagne baba imebidi Ita toto ndogo ndogo toto bigi
Leo nafura, leo nafura
Ejo machizi wata one
Superstar
Nuli size number one
Superstar
Tamu kitambo naitwa nan
Superstar
Aha.
Superstar
Okay
Superstar.
Ejo machizi Truly safe number one
Superstar
Now go keep humble night one on
Superstar
Superstar
I say Duli kareko nenga kino mabegani Superstar toka kilwa road ya kuna lami Kabla lituwani kumpa kajala majani Baa zote masaki ya pota bata kuna nyani Tuna wika tiki jote na
Rosa umbara Rosa umbara Rosa umbara
Kepa na ba
Wakalo mshiri wote uliza lango la jiji Miki pata chichote na lipapango kwa bibi Kiono spatikane juwa niko zangu angani
Kama siku Dubai bazi niko Marekani
Tachitita watu wote kwenye jiji Pop champagne baba imebidi Ita toto ndogo ndogo toto bigi
Leo nafura, leo nafura
Ase tachitita watu wote kwenye jiji Pop champagne baba imebidi Ita toto ndogo ndogo toto bigi
Leo nafura, leo nafura
Ejo machizi wata one
Superstar
Tuli size number one
Superstar
Tatu kitambo naitwa nani
Superstar
Aha.
Superstar
Okay
Superstar.
Ejo machizi wata one
Superstar
Tuli size number one
Superstar
Tatu kitambo naitwa nani
Superstar
Boxing Promotion.